Talata laso e jeegom lewru avril tane duuɓi ujunal ɗiɗi e laso ɗiɗi yande jo e mintaji capanɗe tati habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Nyalli Abdoul Moumini yettinta e moɗon. Sambe habaruji meɗen hannde ni haalando batu ñalowma ittanaɗo jeewde huunde nder leyɗe duniyaaru. En kalandu ni fa hannden dow kural hisinde himɓe ñaw paɓɓe kural keɓagal nder leyɗe duniyaaru du enden kural du ni fa hannden ngal anniya waddede ɗo enden leydi Niger himɓe nafoo. Yewtere pindinol meɗen hannde studio kala ngu waɗan dow ɓurna rewɓe e koɓe gonɓiɓe gaɗa gam heɓude ko humta hajuji maɓɓe. En kala ndu ni fa hannde yewtere meɗen nde enda dow Maimouna Issaka debbo bonguɗo kawjiɗo fi ekkintinde himɓe jande e bindi darɗamle mumen. Hannden laso e jeegom lewru avril hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso ɗiɗi nder leyɗe duniyaaru ɗum waɗi batu ñalowma ittanaaɗo jeyaaɗo du fa hannden jewde huune. Sembe haala batu hitaande hikka gu enden kandu woni fa hannden ko watta ummatore nde enden ñaña nder waɗude kulle kese gam yahdu yeeso heɓo nder cakantaraaje ɗe enden gam humpitidde himɓe ni dow nafakaji tawaaɗi nder majju hunɗo ar ko dartani filla ɓurna himɓe hannden e jaango. Nani ko madame Zarami Faji Kacella ardiɗo Sarusi be ende a wi'i dow majjum ko Moussa Sam waddi firta ɗengal fulfulde.
Hakke ko neɗɗo jeyi dartanani laabi ɗiɗi ko kagi nandan rewde hakke dow hunde fof ko laati a golli ɗum hono neɗɗo waɗa bindi en na waɗa gollal junngo gon yewtereji naadu kondan jimi ni en fara ko darto golle ko golluɗa ɗum kanka e wodna maande mum ko wattete laatiɗo an jeye maande on endan laato maande ɗerol na laato maande ko takkete goɗɗo ko nandi e muɗum tawama hakke dow filla bindi naadu kondan jimi naadu kondan golle ŋeeñe goɗɗe kandu wonnana e hunde kanni an waɗi ɗum ɗum waɗa kano abada anni walli fi ɗum naadu kondan goɗɗo fuɗɗuno wadde ɗum de yettaki to hani yettade an on jettinɗa ɗum faɗum heɓa ɗum gollira to ɗon endam fo no wawi ede hakke jeyde hunde noon endam soni kulle ɗe gaɗɗa ɗe ɗe nawtorama tilsi ko keɗan joggo majjum nene hunde enda hakke o mbiyaɗo wona hakke nini noon wona hakke mere mere noon ɗum laata kinani ŋeeñal
c'est vraiment purement technique.
Kenga batu ñalowma ittanaɗo duruɓi ɗiɗde ñaw paɓɓe waɗa ɗo enden ni nder leyɗe duniyaaru ɗo du ni leydi Niger hano ministére kawjiɗo filla cellal himɓe haaliri ɗum hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e goho ko wattani himɓe millioji nayi e ko dekki kan en nangi ñaw paɓɓe go enden nder maɓɓe du ni fa hannde himɓe ujunaaji nayo kan en lima mayɓe. OMS fedde leyɗe duniyaaru hawjini filla cellal himɓe kan duni fa hannden lewru octobre hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e goho andini himɓe ko kural hisinde himɓe ñawgo enden du ni fa hannden heɓama faadu kural ngal enden siyama e cukaɓe ɓe gaɗa duuɓi joyyi nder leyɗe tati leyɗe afrique ɗe enden nani ko docteur zayomakoy hadisa jaku ardiɗo sigila joɗɗinaɗo ɗo enden ni leydi Niger gar duruɗirde ñaw paɓɓe ga enden ni wi'i ko rafika attahir waddi firta ɗengal fulfulde.
Ce vaccin est un
kural ko wallata duruɗirde ñaw paɓɓe minen miija ko ɗum ɓuytiran himɓe ɓe ñawgun nangata nder leyɗe to kural ngal ƴewtina gollida keɓi nafaka maggal sabi keɓtol keɓagol dow ɓuytari ñawgu no waɗa capanɗe tati dow herme no hisina cukaloyi pamaroy koye ɓuuray duuɓi joyyi tati dow sappo fuu no ɓuytira himɓe capanɗe ɗiɗi e jeenayi dow herme ñaw paɓɓe sattungo ɓuytiran capanɗe jeego e jeenayi dow herme keɓoɓe jaccere ƴiƴan denne deni kural kisnowal ñaw paɓɓe ngal heɓama hawtade e dabareji gon ɗimin goodi to fuu ɓuytari no heɓoto capanɗe jeɗɗi dow herme nder leyɗi afrique min ƴewan nomin gollidirta OMS fedde duniya hawjini e filla cellal ɓiɓɓe adama e sarusi hawjini e filla kure dabareji ɗiye min gatta ko kural ngal heɓe gollidde nder leydi
Niger.
Dow laaɓi duruɓi ɗiɗde ñaw paɓɓe ɗo enden ni balle yara ko watta ɗu ni fa hannden rewɓe e cukaɓe famaroɓe enden ni kisa ñawgu enden waddi ko iɗum sendana rewɓeɓe enden ni arkillaji gattanaɗi safare wakkati rewɓe enden ni garanno e toji mumen nani ko docteur Adamu Abdoul Rachid ardiɗo loctorore balle yarde enden ni wi'i dow majjum ko Seydou Abdou ndi tan waddi firta ɗengal fulfulde.
Lawol koƴanagol rewɓe jottitiɓe ni woni ko illa eto arano rewɓe ɓen no kokke arkillaji ngam ñaw paɓɓe no tampina debbo jottitiɗo waɗi iɓe kokke safareji ko hisintaɓe ñaw paɓɓe naade ni debbo waddi ɓiyum waɗani kural to eto iɓe kokke arkilla deydeni neɗɗo hokkama nawtoro e mum kam ɓuuri wodde deni debbo jottitiɗo yanɗa kannon wari loctorore nde min ƴeewi ñaw paɓɓe kilo jomun chapanɗe nayi ni yoɓata ko ñawti de ni lamɗo jaɓiɗo lewru dartunu minen ɗon ciryo nder leydi ndin fuu arkillaji no sendete ɓaade warde ɓaade de ni arkillaji ɗi kokkama dum hana ganɗi conneno handana ɓe pukko nder majji ko watta cukaɓe e innira e muɗum fuu kisa ñaw paɓɓe.
Asawa bitiɗo wanda ni ɗum fuɗɗi nder ci'e sappo commune Taguesar département Balle yaaro yilaru firtude ko e himɓe ni fa hannden ko watta du rewɓe jolbinama keɓa lawol wattude barke kundule mumen nder sigilaji joɗɗinteɗi ko dartani filla ko watta yaadu yeeso e bo nder cekantaraje maɓɓe. Ardiɓe dina ardiɓe commune Taguesar o andani fa hannden e himɓe pelle balliroje nder cekantaraje ɗe anden ka en tawa nder yilaru du enden nani ko Mamoudou Hamidou goto jeyaɗo e pelle tawaɗe nder yilaru du enden ni wi'i dow majjum ni ko Hassan Mumouni waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Sigila amin no woni e nadde nder gollal ngal min goni e hantinde ɗo nder leydi Taguesar. Ngal gollal du dangere ɗiɗi tawda arande fuu no kawjaki filla sukaɓe hano noyi nimɓe gatta ko ɓe laato nafoɓe ko e mum saroɓe muɗum wuroji mumen e jama'are fuu. Ɗiɗaɓe ngel hedde rewɓe ɗo noyi mbawiri waddude mballa mumen filla yaadu yeeso leydi ndi e fa hande rewɓe ɓe ɓattine nder no kuje so sawaraji gatte ɗom gam to hisabu gaɗaɗo on ɗuɗal sawaraji mawɗi fuu no worɓe koƴata ɗum ndenne no hani rewɓe kandine gam ni kamɓe ko'e maɓɓe iɓe tawa nder mballa jama'are. Jungo goto wawta looti sayni juuɗe ɗiɗi noon
CNDH fedde hawjino filla daranade hakke ɓiɓɓe adama ɗo e nden leydi Niger hawtidade e DCAF fedde hawjino filla juɗɗinde laabi ko wattani laabi mara lobbal heɓo ɗo enden nder leydi Niger ni subaka o enden ni pelle ɗiɗi ɗe enden nder huɓere ñamede enden gaɗi hawrina ƴewtinade filla no ɗum waɗa ko ɗum sembinɗina laabi dow moji hakke ɓiɓɓe adama ɗo enden leydi Niger hanno ardiɗo DCAF o duni fa hannden haaliri ɗum har ko darata fi hakke ɓiɓɓe adama nder cekantaraje leyɗe sahel ɗe enden ni o wi'i ko saɗormaji keppata misali ɗo enden leydi Niger nani ko Louis Pasteur Mousson Gera ardiɗo DCAF o enden ni wi'i ko Nafisa Adamu Sirfo waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Fi hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe caɗale no godi ɓiɓɓe wuroɓe no godi saɗɗormaji ko yadata e fitinaji tawaɗi misali ɓiɗɗam bonɗaku min jiɗana ɓe juuɗemon tawa nder fi on to kalu dow filla sogeji kawjiɗi filla ndenago ɗin tan ɗum yeƴito halde dow fi jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi cuuɗi kokkoji habaru yaade tawaɓe dow inde suudu sawara e ponno ɓiɓɓe leydi on ɓenɗon fuu heɓa halde dow fi on min cingi fedde jooɗa kalen tawa moyen noon fuu heɓi haalde dow caɗale tawaɗe ɗum heɓana ɗum mosola ko ɗum domra e hawri tere nde dow woni moyen noon fuu yiya ko tilsi dow mum dow filla ɗowtanadi hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe e fa hande dabare ɗiɗi hen nde hani ɓe ɗowtanaki ɗum ɓe no kani jukkede.
Dungu hitane wittingu enden ni ɗo enden leydi Niger dungugu enden ni nder nokkuje gon ni woɗa fa hannden du ɗum waddi ko jaccergoɗon waɗini har ko darta filla nder durduɗe leydi meɗen ɗe enden dalila duni fa hannden ko daaba ñama e nder durduɗe ɗe enden ni saɗorno majjum waddi ko fa hannden dumo biƴƴe e ko nandi titta hannden ni de en daari nder luuɓe meɗen ni no heƴƴadade yaade no misali nder département Dakoro hano no altine kinasa ardiɗo aren Dakoro o enden ni haalir nani ko wi'i ko Adamu Umar waddi firta ɗengal fulfulde.
Wakkati fuu duroɓe no gadda bojji mumen to am gam mi tefanaɓe dumo to sarusi élevage hawjine fi durgol waranden joni min gaddanaka duroɓe no goni no tampa eɓe cooda sakuru dumo worru fuu nder luuɓe 2,400 yaago 2,600 saɗarma o handa wi'e say dungu naati dabbaji ɗin jacci caami denko dumo wadde joni min kaaja balla dumo min gaddane fadde ba dungu natata dabbaji ɗin no godi sembe far sengu huɗo kon kandu duranɗe ɓattiɗe fuu huɗo wala hendu gongu no waɗa gu waddi ombe gonɗe nder geseji ɗen fuu wari huuri huɗo goduko kon denne na'i ɗin ta siri ni wonno ñama wakkati goto tawta nagge gen sama.
Altine lasojo lewru avril tane duuɓi ujunaɗiɗi e laso ɗiɗi ton bankilare région Tilibéri ɗum fuɗɗi sottirde himɓe ñamri nder koyna ɗum duni fa hande ngam waddande ɓe keƴore keɓa no gaɗiri burna mumen Burayma Mumouni ardiɗo sarusi deme département bankilare o duni fa hande famtini dow cottinol gol enden dow cottirol ñamri ndi enden no wona no waɗire to cakantararde enden nani ko wi'i ko Youssouf Ilwat waddi firtaɗe ngal fulfulde.
23 modere infane jinan
joniron nimbe nyamri e koyirdan dum nafaka tawado der mo woni arande fu e terde konkoru de wonana buudi laso idabengel wakati sigila joniron nyamri e koyirdan o no wade fu tawtana cede kullentereje buitake do lumo fedde kawjinde filla joniron nyamri e koyirdan ka watta saru siji dem fu na tawan opeven e gendarmerie ko attatabe cogongon wadiri no haniri cagal majjunde redu commune fumin kingi no kuje jegom tolati no kure mane de woni bantilare lamdu chatman kambe amare singe e petel kole den koji bantilare don wuroji duddi tawa den nyaloma fu no kungotu ngarungu kan sonirte neddo de wari sodude burratake ko budi kame nayi ma ujinere
ko zambarfo
Nokure itenande latul bal indirado marakana nokure tawane takkol échangeur de martyrs do andan nider huber nyamede andan nokure de andan ni handen wadan jeddije ko nokure de andan ardibe hawju huber nyamede andan mabbi nokure de andan nani ko kimba mumuni yusufu goto dera nawtortobe en nokure de andan ni wiido majjun ko moktar hamadu waddi firta dengal fulfulde
On a fait les démarches au niveau de la
mairie centrale. Nous avons fait la mairie Maudon Enda. Donc, nous avons dit que c'était le sort de Talkour Mounou qu'on a tiré. Nous avons dit que l'air goto, nous avons dit que 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 nous avons to firta bandu mudum dum don du konan hokkande cella sanne fudu konan lewru sumayru tayde du enda himbe na nyaama na jara kulle ko wodi sukkar sanne denne ne ka sendu yeto firti bandu mum sukkar on endan e nyaw nyawji di fujjo e jom sene jippa golle min jaaton jamma jamma hande am nokko o mabbaama ni dum don welay min feysiada
ko nous prive de ça c'est vraiment une punition pour nous
Handan ni wadan dubi sapo ko Maimuna Isaka Debbo bungudo ton andan ni tawado der Indunga departement Kolo region Tileberino ekintina himbe jande e bindi der demle en dundu ni fa handan gada ko o hebuno ekintinoje gonde o wadana illadu ni fa handan hitane dubi ujuna didi e jene den o fuddi golle de andan ni yewtere makko e rakia aremi ko firta de gal fulfulde
wallahi chawiyan der janginol gol mi wala mi do hida sadarma sabi ko jangumi jande e kol sedda ki umi andal gasungal do fi janginol mawbe gadamu garmi mi do jangina illa dubi ujina didi e jenai mi fuddi mi do jangina mi neddo lardudo amma mi do wada golle am hebe jobakan hakke am mi do heba ko pirtumi muraduji am yonai mi elo wobbe gandeni joni a hokkama de worri didabere tatabere fu jomu no soma arande e robe ben kan kawrata jobaka de lewru wati de joni projeji gonno jobakan
ayma way bore cawandi
no ngondo odon janginira sabu sessionido dari jangina
kayo mo bon dayna go ga
do darne denni gommi mi do wada janginol gol mi tigga sawru am mi yaha alluwal mi jangina be denko mi jodo sadarma go godumi ni woni mi do haja balla to horebe am e ballira kam e torkel gel neddo ngabata na beki ko neddo tigata sabi sawru du jogo to mi dukai no tampina kam sanne
on dote
le reji foti ngattodo jangina der nyaloma
er hinzinir
der nyaloma e ruji tati mi janginta der hitane fudo lebbi jeego kan janginol gol watta
no yirgi cewandi
nimbe wonbe no jangina be to wana lardube no sako wala hunde ko sendiri onna
aiman difayan
ba de worri be gala lar wurdinaka he am gan wakati jugum ba min jehi ko jobdi deni do sorwal non ko mi be he ko e mabbe kan be jippoto lei tawakan gadde talkidin mi ho e jobdi am ga ibe andi mi wawta ngabbi denne no gontirmi non nonni be gonbe tokkira kam
halo ngani ko gay gayin
ciagal jangino ngol no wodi gollal gongal ngatta
deni jande den mabbe cuka ko an gadam mi do sonna haako mi jonga ko himbe no gara wuro no cioda
noddangal ngal hen gatta yaade to bandiraabe ma
dalla ay ga jinde danga nya
noddol gol gadam mi ni woni bandiraabe an lardube to be jodo e garbinol tan gam piol barakai tilsay neddo tefuwa andal nafa hore mun nafa wobbe mo ina gurnam mun awi e joni mi lardudo de jombaade an wala larufu mi do wodi sukaabe tatu afa am kai debbo no fami honi mu to deni gimi mi jodoto gurna an no wodira ni
cika da yaji ni o
sujo kana ayar lady ni je
bandiraɓe ɗo non kokkol habaruji meɗen timmata. Salamu alaikum.